grace whereby Jesus Christ is exalted without compromise.
Ndikulandire nsona abale ndi alongo kumkumano umene sotakhala nawo tsiku lalero limene twa mbuye walilola kuti tikhozokhala nawo ndikulalikira Kristo opachikidwa popanda kusokoneza.
Him deserves all the glory and honor.
Iye khatu ayenera ulemu wonse ndi matamando.
We have been in the book of Exodus, now it's the third week.
Takaru tili mbuku la Exodus ndipo sopano ino ndi wiki yachitatu.
And today we are on verse 15 going downwards.
Ndipo lero tikhala tikuyangana mu verse la 15 kupita mtsogolo.
Last week we were talking about false teachers, false prophets that are in this world.
Wiki yataija timalankhula za aphunzisi onama ndi aneneri abodza amene alipo mdziko lapansi.
So if you are talking about the false teachers, we are talking about false doctrine.
Ndero tikangolankhula za aphunzisi onama ndi kuti tikulankhulanso za chiphunziso chonama.
Which means there is a false doctrine that much of the people are running after it in the to the people that are in that doctrine. They see like it's a good doctrine.
Zimene zikutanthauza kuti tupali chiphunziso chonama chimene anthu ambiri amachithamangira ndipo anthu amene akuwuzidwa chiphunziso chimene chocho amachilandira ngati ndiye chiphunziso cha zoona.
Let's go together verse 15 of Exodus chapter 32.
Leroli tatiyente ndere limozi mu verse 15 la buku limene la Exodus chapter 32.
This is after the people have worshipped the golden calf and they have offered the offerings, they have done everything that was needed.
Apatu mpambuyo ponena kuti anthu ayamba kulambira mwana wa ng'ombe ndipo apereka nsembe achitachita chilichonse chimene wamafunika atachichita.
Now verse 15 says, and Moses turned and went down from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides, on the one side and on the other were they written.
Ndipo pa verse 15 akuti ndipo Mose anatembenuka natsika mphirimo. Tume awiri amboni ali mʼdzanja lake. Magome olembedwa kwina ndi kwina analembedwa mbali ina ndi nzache yomwe.
Verse 17. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp.
Verse 17. Ndipo pamene Yoswa anamva phokoso la kufula kwa anthu, anati kwa Mose, kuli phokoso la nkhondo kuchigono.
18. And he said, it is not the voice of them that shout of misery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear.
Verse 18. Koma iye anati, phokosoli sindilo la kufula kwa ulakika, kapena la kufula kwa upasuka, koma phokosoli, phokoso ndi kumvali, ndilo la othira.
19. And it came to pass, as soon as he came nigher unto the calf, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and broke them beneath the mount.
Verse 19. Amene anayandikiza chigono anaona mwana wa ng'ombeyo ndi kuvinako ndipo Mose anapsa mtima nataya magome ali mʼmanja ache mʼmanja mwache nawaswa mtsinde mwa phiri.
May God bless the leading of his word.
Ambuye adalise kuwerenga kwa mawu ache.
Now the people were busy worshiping, sacrificing, dancing, singing songs to the idol.
Ndipo tsopano tuwu anthu akupereka nsembe kuvina kuimbira ndi kulemekeza afano.
Which means this time they forget whatever the Lord did in Egypt, but their eyes were seeing what Elon has done to be the real God whom delivered them from their bondage in Egypt.
Zimene zikutanthauza kuti anthu aiwala zimene Mulungu anawachitira powatulutsa ku Igupto kuja ndi njira monse imene anayenda komatu maso awo atsegukira pachimene Aloni wachitira powapangira milungu ya ku Igupto iyi.
Don't forget that the genesis of this teaching that we are talking about today is Moses' delay. Let us make our own God.
Musaiwaletu chiyambi cha uthenga umene tikulalikira tsiku limene lili umene tikuyang'ana ndi olankhula zonena kuti Mose wachedwa tenu tipange milungu yathu.
God made Moses to delay so that the people should exercise their will, so that the people should be known that there is nothing good in a person.
Mulungu anachita kumulola kuti Mose ujachedwe cholinga choti apase mpata anthu apange chimene chili mmaganizo mwawo ndi cholinga chonena kuti chionekere kuti mmaganizo mwa munthu mulibe kanthu kabwino.
The delay of Moses was the foundation of false doctrine, false congregations, false religion.
Kuchedwa kwa Mose ndiyetu chinali chiyambi cha chipembedzo chonama, maphunziso onama ndi machitidwe aliwonse onama okhuzana ndi akupemphera.
And verse 15, it says, when Moses turned, he turned and went down from the mount when he was with God for 40 days now, he turned to the people.
Ndiyetu pa vesi lake la 15 akunena kuti pamene Mose anatembenuka akamanena kuti anatembenuka akutanthauza kuti anatsika mphiri pambuyo kukhala masiku 40 ali mphiri anatsika kubwerera kukakumana ndi anthu.
Here when coming down he was with two tablets of testimony in his hands.
Komatu iyeyo apa pamene amatsika apa nkunena kuti ali ndi mapisi awiri kapena kuti zilibetu ziwiri za umboni mʼmanja mwake.
When Moses was going to the mount, he was with Joshua only.
Mmene Mose ankapita ku phiriko anali ndi Yoswa yekha.
Before we prolong, let me speak this about Moses and Joshua.
Komano ndisanapitiye naleka ndikaendera mkulepo izi nkhani yokhuza Mose ndi Yoswa.
The name Joshua means Jesus, means salvation.
Dzina tulo kuti Yoswa limatanthauza kuti Yesu, limatanthauza kuti chipulumuso.
So when we are talking about Jesus, talking about salvation, we are talking about grace.
Ndiyetu tikamala nkhula nkhani ya Yesu Khristu tikamala nkhula za chipulumuso pompo ndiye kuti tikulankhula za chisomo.
The name Moses stands for law and it means law.
Ndipo dzina lakuti Mose limayimira chilamulo ndipo limatanthauza chilamulo.
Here the law and grace went up to the mountain to meet with God.
Ndipo tsopano apa pakuoneka chisomo ndi chilamulo chinapita ku phiri kukakumana ndi Mulungu.
Don't forget that the law comes from God. That's why grace and law went to meet with God.
Msaiwaletu kuti chilamulo chinachokera kwa Mulungu ndi chifukwa chake chilamulo ndi chisomo zonse zinapita kukumana ndi Mulungu.
Grace and law both came from God. And the law is holy.
Chisomo tu ndi chilamulo zonse zinachokera kwa Mulungu ndipo chilamulo nchoyera.
Now it came to the time whereby law and grace was to be out of the presence of the people, so that the people, the wretched people, should exercise their wretchedness according to their minds and ability.
Ndipo tsopano inakwana nthawi imene chilamulo ndi chisomo zinachotsedwa pakati pa anthu kupereka mpata mmaganizo awo anthu kuti ayesese ndi kuchita kuthekera kwawo.
Now, Aaron was with the people, the priest Aaron.
Ndiyetu Aloni anali ndi anthu amene ndi wansembe.
The priest was with the people, Aaron was with the people, he stays with the people.
Wansembe ana amakhala ndi anthu, wansembe anali ndi anthu, ndipo iyeyo amakhala ndi anthu.
It was very easier for these guys, these Israelites, to be misguided and twisted by the priest, because the priest is the one who has been with people and is living with people and he moves with people, he corresponds with people.
Kunali kukosavuta kuti anthu awa Israeli asokonezedwe kapena kuti asocheresedwe ndi wansembe chifukwa chonena kuti wansembe amakhala ndi anthu, amadyani anthu, amachita zinthu zonse ndi anthu.
Here the priest, the Elohim, was with the people, while grace and law was with God.
Ndiyetu apa wansembe anali ndi anthu pamene chisomo ndi chilamulo zinali ndi Mulungu.
Now, after 40 days and 40 nights, Joshua and Moses had to descend from the mountain.
Ndiyetu pambuyo kwa masiku 40 usana ndi usiku, Yoshua ndi Mose anafunika kuti atsike kuchokera ku phiri.
Moses had two tablets whereby laws were written because him stands for the law.
Mose tu anali ndi zibenthu ziwiri za miyala zimene chilamulo chinalembedwa pa izo chifukwa chonena kuti iyeyo amayimira chilamulo.
When you look down to this scripture, it says, and Moses turned and went down from the mount, and the two tablets of the testimony were in his hands. The tablets were written on both their sides, on the other side and on the other, were they written.
Natsika mphirimo magome awiri amboni ali mdzanja lache, magome olembedwa kwina ndi kwina analembedwa mbali ina ndi inzache yomwe.
The lighting of both the sides means God completes all the laws and put together and gave Moses to the people.
Kulembedwa kwa magome amene wawa miyala imene iyi mbali zonse ziwiri amatanthauza kudza kumalizisa kwa Mulungu kusitizisa ntchito yonse ya chilamulo imene Mulungu anayipereka kwa Mose kuti apereke kwa anthu.
Here again there was no space, not in a place whereby people can write their own laws on it.
Ndipo tsopano tu magome wakukhala olembedwa mbali zonse ziwiri anali wodzaza kuti panalibenso mpata onena kuti munthu akhoza kulembapo malamulo ake pamenewo.
The law were written on the tablets.
Komatu malamulo awa analembedwa pa miyala.
How did they were written?
Komano malamulo amenewo analembedwa bwanji pa miyala.
Verse 16 says, and the tables were the work of God. That is the first thing. And the writing was the writing of God. That is the second thing. Graven upon the tables.
Monga 16 is the answer for Solimene Rokutindi. Poma Gomeo, the one Shito, Yamulungu, Joyamba, Chibenejo, Omanso Badijem Shachuili. Kulemba aku ndiko kulemba kwa Mulungu kozokoteka pa magomewo.
So you can see that all the works of the tables were the work of God, no space of a man to contribute.
Ndero mukoza kuona kunena kuti nchito yonse yapa magome amene wa inali nchito ya Mulungu posa siya kumpata onena kuti munthu akhoza kuyika po maganizo ake.
The second thing, the writing itself was the writing of God, no praise of a human effort or a contribution to add on it.
Chinthu chinaso chomwe chikuoneka pomwepo ndi kulemba, akuti kulemba kwa pamiyala kumeneko ndiye kulemba kwa Mulungu. Zomwe zikuita kuoneseratu kuti palibenso mpata onena kuti munthu akhoza kulembapo kanthu.
How God worked on the tables? How did he write on the tables?
Komano Mulungu anagwira bwanji ntchito yolemba pa miyala imene ili pa magome awa.
God graved it upon the tables.
Mulungudu anachita mozokota pa miyala imene ili.
Here you can see that God was graving the writings. He was doing the work of writing. He did everything himself.
Ndikamala kulazo zokota mwina chichewa chino ndikuisa nchito chichewa chonena kuti kuchezula. Ndiyetu Mulungu analemba mochita kuchezula pa magome amenewa anagwira nchito imene iyeyekha.
So in this again, it shows that God never share his glory with people.
Ichiso tichikutanthauza kuti Mulungu samagawana ulemerero wake ndi anthu.
He started the work and he finished the work.
Iye anayiyamba ntchito ndipo anamalizanso yekha.
Why do we look on verse 4 of chapter 32 of Exodus?
Pamene tikamayang'ana mu verse 4 ya chapter 2 cha Exodus.
You see, when the earrings were in the hand of Aaron, what he did.
Mukoza kuona kunena kuti Aaron anachita kulandira ndolo, kulandira ndolo kapena kuti malinyi kuchokera kwa anthu.
Verse 4 it says, and he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. He fashioned it himself.
Apa verse 4 akuti ndipo anazirandira kumanja awo nachikonza ndicho zokotera nachienga mwana wa ng'ombe ndipo anachienga mwana wa ng'ombe mukhoza kuona kuti izizi anazipanga kuchokera mmaganizo mwawo.
All the things that the Lord has put in its place, there is nothing that will miss. Everything will be accomplished according to how the Lord designed it and make it.
Zindu zonse zimene Mulungu anazikonza anaziika ndi kuzikhazika m'malo mwake, zindu zimenezo kulibe chimodzi chimene chizasowapo kapena kuperewera monga mwakukonzeratu kwa Mulungu.
When the Israelites were coming out from the Egypt, the bondage, they don't forget to take the graving tool laid for making a molten calf in its due time.
Pamene tu ana Israeli amatuluka kuchokera ku Igupto, chinthu chimodzi chimeneyo sanayiwale ndi kunyamula zozokotera mʼmanja mwawo kuti akakhale nazo zozokotera.
Why did he did that? It's God who directed this, but they were not knowing that this graving tool is waiting for its time to make a man-made god.
Kumati koma zimene zizi zinatheka bwanji kuti iwo mpaka asayiwale. Ichitu nchifa chonena kuti Mulungu anachita kuwatsogolera kuti asayiwale potuluka ku Igupto anyamule chozozokotera izo. Cholinga chonena kuti kakwana nthawi akapangire milungu ya maganizo awo.
So here we can see that the graving tool was to make, to fashion a god of the minds of the people, man-made god.
Ndiye mukhoza kuona kuti zida zimene zizozokotera zinapangidwa kuti azinapangidwa nchonga chino akakonzere Mulungu wa maganizo wawo ochita kupanga milungu iyo.
While in verse 16 we see God graven upon the tables his work and the writing of the law.
pamene rumu verse 16 tikuona so mulungu akugwira nchito yozokota pamwala bible kuti kulankhula buno kuti ni nchito ya manja ake a mulungu imeneyo.
Here God was graving upon the tables all the rows all the work never shared his glory with the people. While you're here, the people are making their gods with their own brother design.
Apatu mulungu anapanga anazokota pamiyala imene ipolembapo malamulo imene ni ntchito imene anapanga yekha yosafunsana maganizo ndi munthu. Pamene mu verse 4 muja tikuona anthu akuchita kupanga milunguyo monga mwa maganizo omachita kukambirana ndithu.
So it is very difficult for these people who are fashioning their God to serve the sovereign God who works alone and everything done by himself.
Ndetu ichi chinali chikuoneseratu kukhala chovuta kwambiri kwa anthu awo amene anazolowera kupanga zinthu zomachita kukambira na kufunsa na maganizo kupanga milungu kuti akathe kutumikira chilamulo chimene chachita kulembedwa ndi mulungu mulungu amene wazipanga pa iye yekha.
Again, this law that was written by God, worked by God, graven upon the tables by himself, will never be observed fully by these people who manages to grave, to fashion their gods and serve their gods. They can never move together.
Ndiponso tuchilamulo ichi chimene chinayikidwa ndi mulungu amene amachita zake za iye yekha amene anachilemba monga mwayi kufuna kwake ndi mphamvu yake yokha sichingathe kutumikiridwa ndi anthu awawo amene anazolowera kupanga zinthu zochita kukambirana kupanga zinthu za mmaganizo mwawo ndi zinthu ziwiri zisingathe kuyendera pamodzi.
Verse 17. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp.
Nchifwa yake pa verse ya 17 akuti ndipo pamene Yoswa anamva phokoso la kufula kwa anthu anati kwa Mose kuli phokoso la nkhondo kuchigono.
As I said, Joshua stands for salvation. When salvation declares was descending from the mountain, he heard the voice, the noise of the people in the village.
Munga ndinalankhula poyamba paja kunena kuti maoti Yoswa amatanthauza kuti chipulumuso kapena kuti chisomo kapena kuti Khristu pamene chisomo ichi chimatsika kuchokera ku phiri kutsika kupita ku mudzi chinamva phokoso la anthu mmudzi.
So bless spoke to the Lord that I hear the noise like the noise of the war.
Ndipo tuchisomo chinalankhula ndi chilamulo kunena kuti ndikumva phokoso mudzimu monga phokoso la nkhondo.
And the Bible says Moses answered that this is not the noise of the war as you heard it.
Ngamene Bible ikulankhulira kuti Mose anayankha kuti ayi lili si phokoso la nkhondo monga mmene ukumvera iwemo.
Because on verse 18, Moses is answering, the Lord is answering, and he say, it is not the voice of them that shout of Masare, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear.
Chifwa verse 18, ndi kuyankha bwino kuti Mose, kapena kuti chilamulo chinayankha, lankhula pa verse 18 ipo, koma iye anati phokosoli sindilo la kufula kwa olakika kapena la kufula kwa opasuka koma phokoso ndi kumvali ndilo la othirirana mang'ombe.
So Moses is saying that it's the noise of sing and dance is what Moses was hearing.
Ndino Mose ananena zonena kuti phokoso ndi kumvali ndi phokoso la kuimba ndi kuvina ndi chomwe amamva Mose.
So when you see people singing, you expect them to dance. And when the people are dancing, it means all together, they are having one accord, having one spirit, one mind, and they are glad, they have joy with what they are doing.
Nero mukazamva vantu vakuimba mudzive kuti pamene vova kuchitika kuvhina ndekuti antu uso akuvhina nde antu akamavhina zimatanthauza kuti antu woo ali ni maganizo amodzi ali ndi nzimu umodzi agwirizana bwino kwambiri monena kuti akukondwera nzomwe akuchitazo.
So the singing, the dancing, that was with the people because of the modern calf they have made. It was sounding right. It is victory. There is a victory that has been done. They have won the battle.
Ndiyo kuimba ndi pokosola kuimba limene limamveka mwathu pamene amakondwera atamuona mwana wang'ombe wochita upanga uyuyu limamveka ngati pokosola anthu amene agonjesa pambana nkhondo.
So never be persuaded with the noise of people that are doing outside.
Ndiyo musazasokonezedwe ndi pokoso la anthu limene akupanga kunja.
Because for sure there is noises that people are doing different press almost everywhere.
Ndithudidu lilipo pokoso limene anthu akupanga kunja malo siyana siyana pafupi paliponse anthu akupanga pokoso.
For example, if you can go outside during the time of gatherings of different congregations, you see each and every place people busy dancing, singing, and when you see there, you see there is one accord, there is oneness, there is joy, there is hope to the people while they have clinged to the false hope.
Mwachisanzo iniyo mthawi imene mmapemphera kumene mmasonkhanako munati mkangotuluka mthawi ya mapemphero ndiye mkaone mmene anthu ena akuchitira kunja mukapeza kuti anthu akuvina akukondwerera akusangalala zimene akuzitchula kuti nkupembeza mukawaona anthu amene achamachita kuoneka zoti ali ni mzimu umodzi ali mchigwirizano ali mchimvano ndithu zonena kuti akuoneka kuti ndi osangalala pambana kathukena kake.
I remember when I was in Pentecostal, I used to sing and dance, and the sweating, all the jackets were wet, soaked with the water, with the sweating, and almost every floor where I am dancing was wet with the sweat, and the ushers were coming to clean the sweat in the name of serving the Lord.
Ndimakumbuka kwenye ndili kuchipentekosite. Ndimati ineyo ndikati nthawi yopemphera ndikati ndiyambe kuvina ndiye ndimavina onena kuti jekete lonse kunyowa paliponse pamene ndikudusa kumapeza kuti thukuta likuchita kukha ndithu monga madzi kodi kuchosa jekete malayi okusala mkatiwo ndikukhala onyoweratu kodi zimafunika mpaka na aja amaperekera amathandizira wakuti mashazi abwere azichita ndipukuta thukuta nkumamva kuti kumeneko ndikuti nkupemphera.
And I remember many conversations. Wherever they are having the gatherings, they were calling me to go there and sing for them. When they are doing that, I was feeling serving the Lord. And once I started, people were clapping hands, people were jumping, people were whispering, people were much glad. And when we did the work of singing, everybody says, we have ministered the Lord today.
Ndimakumbuka mmatsiku amenewo anthu amene amapeza kuti oyandi matchalichi oyandikana nawo amandichita kumandiitana ineyo kuti ofunika ndipite ndikaimbeko kutchalichi kwawo ndiye ndimati ndikafika ndikaimba anthu nkumapeza kuti akuimba malikweru anthu akukondwera akuliza nthungulu ndikamaimba nkumavina basi ndimaona kuti zimene zikamachitika ndiye kuti chipembezo zinthu zili bwino ndikupemphera pamenepo.
I feel sorry when I look backward to see that the people were looking at me as a toy, but I was not knowing that I'm a toy. I was glad with the toying to the people.
Komadu ni madzimvera chisoni kayangana kumbuyo, nkumaziona mmene anthu amandikondwerera ine kumakhalanga kuti ndine kachidole kawo kunena kuti ndizia vinira, pamene ine mukati mwanga munali unali mtima unena kuti akuti nkupemphera kuti ndiakondwerese anthuwo.
Because how can they differentiate between me singing for them to dance with the radio that you can just play a certain secular tape and the disc so that the people might dance? It's almost the same. It means I was the toy to them. I feel sorry to see the brightness that was on me that previous time.
Chifukwa ndikhoza kunena momveka bwino kuti panalibe kusiyanisa kwina kuli konse kunena kuti anthu andiita aneneyo zikayimba ngamaka imba iwa zikavina ndi mmenenso amachitira munthu kutsegula gumbagumba kuyika motepu kapena CD nkumamvera zimenezo tusizi kusiyana zinali chimodzimodzi zimene ndimachitira ndipo ndikamakumbukira zimenezo ndimazimvera chiso.
Where is the man-made God is a form of yourself, is in front of you. It makes you to sing and dance and cooperate with many people around. And you do have joy, same joy in oneness because of the man-made God that is around you.
Mulungu wa maganizo mwako akadzuka nkuimirira pasogolo pako, iweyo umakhala ngati chosangalasa kwa anthu onse amene akuzungulira iweyo, ndipo ukamapanga zimenezozo pamakhala chimwemwe ndithu chifukwa mkati mwako umaona kuti ukupembeza Mulungu osadziwa kuti ungopembeza milungu ya mmaganizo mwako koma ukusangalasa anthu amene akuzungulira.
This is so because the eyes are blind and the blind eyes never sees God.
Ichitu chimakhala chonchi chifukwa chonena kuti maso amakhala kuti ndi otsekeka ndipo maso otsekeka kapena kuti akhungu samaona Mulungu.
Here the people sing and dance, but like they are coming from victory or they were coming from the war and they have won the battle. Why though is the singing and dancing of wretched people that are doing awkward things before God?
Ndiyetu apa anthu akuimba koma phokosolo likumveka ngati anthu amene achokera ku nkhondo amene apambana amene aona chigonjetso cha ku nkhondo chifukwa cha mzimu wakugwirizana mkaimbidwe kawo pamene ni maganizo awo anthu osokonekera pamaso pa Mulungu mmene amachitira.
Again here you can see that it is very difficult to know the exact noise if the Lord didn't open your eyes and see the type of noise that the people are noising.
Komanso chinthu china chomwe chikuoneka papa ndipovuta kwambiri kuti munthu uthe kusiyanisa pakati pa phokoso limene anthu akupangalo ngati lili la chigonjetso kapena ngati lili phokoso losenza kuti anthu akupembeza mafano ngati Mulungu sanga kutsegulire khutu kuti umve kusiyanisa kwa phokoso limeneli.
Because not all noises praise the Lord, not all gatherings of the people praise the Lord. No. Our message is not the message of unity of all different congregations together. No, it's a singular message, exclusive message that preaches about Jesus Christ and Him crucified. And that draws word by word from different types, languages, and continents, areas to come together as His church, the church of the elect.
Chifukwa tusiphokoso lonse limene limakondweresa Mulungu, sizipembedzo zonse mapembedzo onse amene amakondweresa Mulungu. Ayi, chifukwa chake uthenga umene timaulalikira si uthenga wa onse, ndi uthenga umene umagawa, ndi uthenga wa padera-dera. Uthenga umene utalalikiridwa umachita kusendeza mmodzi ndi mmodzi kuchokera kumadera osiyana-siyana aiwoto amene Khristu anawafera kuti akalemekeze Mulungu mu uthenga umodzi umenewo.
So the thing was not singing, the thing was not dancing, but the thing was what makes them to sing is the major reason of singing.
Ndiyetu kuimba sikunali kanthu, kuvina sikunali kanthu. Komatu chimene chinali kanthu ndi chimene chimawapangisa chinthu chachikulu chomwe chinawapangisa kuti iwo azimba.
So never look to it and everybody around this world who is taking the same Bible, singing the same songs to be your brothers, because there might be something that makes them to
Nchifuwa chake tumusajitenge jizono uwezi mkangona mtu ila liyesa atatenga baibulu wa kuenda kapena kulari gira kumuchula kuti mbare. Chifuwa inyo simu kujidziwa chimene aie wa kulari gira. Chifuwa chimene chima kubangisa niliyo kuti mkari abare ndi chimene mkulari gira cho.
If somebody is speaking about grace, that you have been perceived by grace, it's not the brother unless when you asked him and answered the Christ of the scriptures, if it is the one he is believing and preaching.
Chifukwa tu, mkumundu kulali kila kutai, dinapulumuka majisomo, kapena disapulumuka majisomo, sisi dan hauzaka antu, kumangani kufunika mtu yoko yamba wa mfusakae, kuti kwa ndi Yesu uti amene ukulalikirayo ndipo ngati atalalikira Yesu Kristu wopachikidwa wa malemba ndipo amene ukhoza kumnena amene kuti ndi mbale wako.
Because there is a first, there is some other groups of people, they do speak about Christ and they mix with law, and others they speak about justification that has come to all, not exclusive justification.
Chifukwa tu alipo anthu ena amene amalalikira za Yesu kumalalikira za chisomo kwa mchisomo chimene amalalikira iwo amaphatikiza ni ntchito monena kuti akamalalikira monena kuti ayi koma pali chilungamiso chimene munthu chimene Mulungu anachita kuti akalungamisa anthu onse zimene zonse zimatanthauziratu kunena kuti amene iwo sali amodzi lalikira uthenga.
What makes you to sing? Because you can be singing songs just for the sake of singing. What makes you to sing? What makes you to gather together?
Kodi niyo chima kupangisa ni kuti muzimba nchiani. Chifuwa kuteka mata kuimba nyimbo zo. Mongo sadi na kuti anama imba nyimbo zo mwezo. Na anga chumwe chima kupangisa ni kuti muzikala pamozi nchiani.
Christ of the scriptures. The singular message. The exclusive gospel. Is the one who makes us to be together, meet together, when worship him and him crucified without compromise. The Christ of the scriptures, the crucified Christ.
Yesu Kristu owa maremba, ndi amene tu ndi akomaso ndi uthenga wake wapadera dera, uthenga wosiyana ndi uthenga wonse, uthenga umene ndi wosankha. Umene wawotu ndi umene uli nkhani yaikulu yonena kuti ifeyo tilalikire komaso limene matipangisa ifeyo kukhala pamodzi.
It is singing then. There is something that makes you to sing.
Chifukwa ngati utakhala kuti kuimba chilipo chomwe chikupangisa kuti uimbe.
Verse 19. It came to pass as soon as he came nigh unto the camp. The cup, see, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and broke them beneath the mount.
Verse 19. Ndipo kunali pamene anayandikiza kuchigono, anaona mwana wa ng'ombeyo ndi kuvinako. Ndipo Mose anapsa mtima nataya magome ali mmanja mwache. Nawaswa mtsinde mwaphiri.
Here the man is made God and the dancing were in process.
Ndipo apa Mulungu wachita upanga uja milungu ya maganizo mwawo inali ikupitirira ndithu zinali zikuchitika miyambo yokhuza zimenezi.
People are doing whatever they can to show their joyous because of the man-made God that is before them.
Anthu amachita china chilichonse chomwe akhoza kukwanisa kuonesa chimwemwe chawo chifukwa cha milungu imene inapangidwa pamaso pawo.
Here when Moses saw it, the anger waxed hot and broke the tables of the law.
Ndipo pamene Mose anaona ichi anapsa mtima naphwanya miyala ija magome aja achipangano.
The breaking of the law was the picture that nobody can save the law, nobody can manage to follow the law, everybody can never manage to pursue how the law designs.
uswa rwa umene Mose anaswa magome achipangano aja ndi chithunzi thunzi chokaonesera kunena kuti kulibe munthu amene akhoza kutumikira lamulo, kulibe munthu amene akhoza kuyenda monga mwa lamulo, kulibe munthu amene akhoza kuima mwa ngwiro potitumikira lamulo.
Again, the dancing, the making of mutton calf was to break the law, and he was breaking the law.
Chifukwa kungakhale kuvina kujaku kumene amakavina kuvinira mwana wa ngombe ujochita kupanga wa golide uja kunali kuswa lamulo.
So the people broke the law before the law came into on their presence.
Ndiyetu anthu anaswa lamulo, lamulolo lisanabwere pakati pawo.
That completely shows that nobody can manage to follow the law and do according to the law.
Chimene tichikuoneseratu kwathunthu kuti kulibe munthu amene akhoza kukwanisa kusungana lamulo ndi kuchita monga mwamene lamulo lifunikira.
Nobody can be saved by observing the law.
Kulibenso munthu amene akhoza kupulumusidwa posunga lamulo.
So people broke the law. Moses broke the law.
Ndipo anthu anaswa lamulo, Moses anaswa lamulo.
And when you follow deeply, you see that one day he went again and he collected another roll of the tablets.
Ndipotu mukawerenga mozama kutseka pansipo mupeza zonena kuti tsiku lina anabwereranso kukatenga magome ena a chilamulo.
The breaking of the first law taken from God was the preparation of taking the other law from God, the same God.
Kuphwanya kwa lamulo limene linatengedwa kuchokera kwa Mulungu kunali kukonzekera kukatengaso lamulo lina lochokera kwa Mulungu.
The coming of the second law was the picture of grace saving the people, because law never saved the people.
Ndipo kukatenga kwa lamulo lachiwiri ili chinali chithunzi thunzi cha chisomo chimene chikukapulumusa anthu. Chifukwa lamulo loyamba lijala lithera kuwapulumutsa.
Let us open to the book of Luke chapter 8.
Tatiye nditsegulereni mabuku athuwo mbuku la Luka chapter 8.
Luke chapter 8 verse 26 says about a demonic person.
Luka chapter 8 verse 26 pali mawu omwe akunena kuti Luka chapter 8 verse 26 mawu akunena zonena kuti akazi otumikira Yesu ndi chuma chawo.
Chapter 8 verse 26 brother.
Okay, 26 akuti munthu wakugeresa wogwidwa ndi mzimu woyipa.
Verse 26 says, and they arrived at the country of Gadarenes, which is over against Galilee. And when he went forth to land, there met him out of a city a certain man which had devils a long time and wear no clothes, neither abode in any house but in the tombs.
Verse 26 akuti ndipo iwo anakocheza kudoko ku dziko la Galileya ndiro lopenyana ndi Galileya. Ndipo atatuluka pa
here Christ was sailing, was on the sea, on the wreck, going to gatherings over against Galilee.
Ndiyetu apa Yesu Kristu anali mu dogo la Gerasa ulendo pita ku Galileya.
So when he was going to gatherings, the Bible says in gatherings there was a man possessed with demons.
Ndiyetu pamene amafika ku Galileya ko Bible ikunena kuti mu Galileya munali munthu wogwidwa ndi mizimu yoyipa.
Gatherings, not Galilee. And in that gatherings where there was a mad demonic possessed person, Bible says beware no cross. He abode in the tombs. He never stayed in the house.
Ndiyedu mudziko rimene riri raGerasa osati Galileya. Kwa mudziko rimene riri raGerasa akuti munali mwamuna amene anayugidwa ndi mizimu yoyipa. Amene samakhala mnyumba, amene samavala zovala.
As we know at the tombs, the graveyards, there are only dead people who never correspond to each other.
Ndipo munthu amene amakhala kumanda, kumene tikamakamba za kumanda ndi kumanda, kumene kumakhala anthu amene sangathe kulakulana wina ndi nzachi.
What was in him directed him to the place whereby there is dead people only?
Kumano chimene chinamtsogolera iyeyu njani kuti akafike kumalo kumene kumakhala anthu akufa okha.
Again, it was not one tomb, but many tombs, graveyards. He went there and he was staying there and he was feeling glad there.
Komanso sikuti kunali mtumbira umodzi ayi, kunali mitumbira yambiri ndithu iye kupita kumeneko nkukakhala kumeneko.
And it was very difficult for him to come out from that tomb. The tomb was his place to live because of what was inside.
Chinali chovuta kwambiri kwa iye kuti achokeko chifukwa chonena kuti mmoyo mwake anadzolowera kukhala kumanda. Kumandako kunakhala ngati kunyumba kwake.
And he had no clothes. When we go into the book of Genesis, chapter 2, verse 21, come downwards, you see that when God created Adam and Eve, they were both naked without clothes, but they had no shame.
Genesis chapter 2 verse yake ya 21 kutsika pasipo tiona kuti Mulungu anamulenga Adam ndi Eva ndipo awiri onse anali amaliseje ndipo sanali kuchitira na manyazi.
But in Genesis chapter 3 verse 7, when their eyes were opened, they experienced the nakedness, then they saw fig leaves to make their coverings.
Komatu mu Genesis chapter 3 pamene maso awo anthu anatseguka kuti anaziona umaliseche wawo ndipo anasoka masamba amkuyu kuzipangira matewera.
They were to cover their nakedness.
Iwo tu amadziveka umaliseche wawo.
That is self-righteousness. They were trying moving up and down to look for their righteousness so that they should be righteous for themselves.
Chimene chitu mchilungamo chaiwo okha kuti amayesesa kupanga kena kalikonse kuti adzipeze kukhala olungama.
That's why it was very difficult for Adam to accept the eating of the fruit. Instead, he pointed to God that you are the one who gave me this wife that makes me to eat.
Chifukwa chake kunali kovuta kwa Adam kuti avomereze kuti iyeyo analiya chipaso. Malomo ake anayamba kumalodza chala Mulungu kuti ayi koma ndiyo Mulungu mkazi amene ndiyo munandipasa ndi amene wandipasa wandijesa chipasocho.
He again showing self righteousness.
Ichiso chikungonesera chilungamo chako chaiwe mwimwini.
Nobody who come to God in abasement unless if it pleased God to open your eyes and see your nakedness, then you see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Kulibetu munthu amene akhoza kudza pamaso pa Mulungu mchangu chake koma pokhapo ngati Mulungu atachita kukutsegurira maso ako kuti uone Khristu lopachikidwayo ndi kukongola kwake pamenepo ndipo.
Here the man had no clothes, meaning he was very naked. He was naked before. He was naked and he was living in the tombs while you're naked.
Ndetu abati kuona kuti mwamuna ayo anali kukhala kumanda koma wa maliseche zimene zotanthauza kuti amakhala mmanda mmene mu osavala ndithu.
That's what the eighth day. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him. with a rough voice and said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High? I beseech thee, torment me not."
Chifuwa chache verse 28 kuti ndipo pakuona Yesu iye anafula anagwa pansi pamaso pake nati ndi mawu akulu ndilinacho chiyani ndi inu Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu ndikupemphani inu musandizunze.
He again is showing how filthy the man was, that they even know Christ as the Son of the living God, the Most High God.
Komanso pa apo pachikuonesa chinthu munthu uyuyu mmene analili kuti mpaka anamatha kumudziwa Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu wa moyo.
So he asked God for the favor not to be killed, not to be diminished, but and not to be tormented.
Ndiyetu amamupempha Ambuye kuti ampulumuse kuti asamuchotse asamuzunze.
Here you can see the devil asking favor from God not to be tormented.
Ndiyetu amamukhoza kuona kuti Satana akuchita kupempha chifundo kuchokera kwa Mulungu kuti asamuzunze.
This is how these religious groups of people, masses of people, the unerected people, are busy praying, doing whatever good works they can, thinking that they might plead to God not to be tormented.
Umudu ndi mmene magulu azipembezo, anthu amene amaziyesa okha kukhala opemphera, alili ndi machitidwe awo mmene amachitira, kuti amayesayesa kuchita kena kalikonse, kuganiza ngati akukhoza kumukondweresa Mulungu kuti Mulungu asawazunze.
Even that devils honored Christ, that is the Son of the living God, the Most High God.
Ndikotunga kale mzimu woipa uyu anamlemekeza Mulungu ndi kumziwa kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu wa moyo.
Verse 29, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes he had caught him, and he was kept bound in chain with chains and in fetters, and he broke the bands and was driven of the devil into the wilderness.
Verse 29, akuti pakuti iye adalamula mzimu onyasa utuluke mwa munthuyo, pakuti nthawi zambiri unamgwira ndipo anthu anamanga ndi maunyolo ndi matangaza kumsungira ndipo anamwetula zomangirazo nathawitsidwa ndi chiwandacho kumapululu.
Think about the chain of fetters bounding him, but he was breaking off those fetters and chains.
Ndetangolingalirani za maunyolo ndi matangaza amene amamangidwa nawo koma kuti tu anali kuphasula zonsezo.
This is the first religion whereby this guy was in, and when somebody is coming with the chains, the fetters, to discipline him, he was dejecting to be disciplined because of the faith that he had in himself, the false religion.
Ndiyetu umumu ndi mmene mulili amene alili munthu uyu amene anali mchipembezo chonyenga. Chipembezo chimene chimamumanga ndi magoli amenewo maunyolo koma kuti amatha kuziphwasula zimene zilifanya chikhulupiriro chimene anali nacho mchipembezo chimene chichonyenga.
The religion is very dangerous, and when you are in, even if the chains might be on you, you just break off, you never be disciplined.
Chipembezo ndichoopsa. Ndipo kuti ukakhala mchipembezo chimene chocho ngakhale atakumanga ndi maunyolo iwe uzakwanisa kuwaphwanya chifukwa chonena kuti suzakwanisa kukhazikisidwa pansi ndi chipembezocho.
Before Christ is revealed to us, we are above religions, the first religion we are bound with the devils, whereby any word is sound doctrine, the singular message, when it's preached to us, we'll never accept it, we'll never tolerate it, we'll never believe it, because the devils inside us will make us to break off the chains, the fetters that have been tied with.
Ife tutonse pamene tinali mzipembezo tinakhala anthu omangidwa maunyolo magoli pamene uthenga wabwino akapena uthenga wina wolese umene ukhoza ulalikidwa kwa ife unali wopanda mphamvu ndipo kuti umaphwanyidwa umagonjesedwa chifukwa cha mphamvu ya chipembezo imene inali mwa ife.
So when we go back to the book of Exodus, these people were having joy, they were singing and dancing because they had self-righteousness. They looked to the tomb to be the place to abode, and they had no clothes to cover them.
Ndiye tikabwerera kubuku limene tikuyang'ana la bwala Exodus chapter 32 tipeza kuti anthu awa anali nacho chimwemwe anali nako kukondwera chifukwa cha mwana wa ng'ombe amene anachita kupangidwa pamaso pawo pamene chonsecho anthu awa anali amalisecho osowa kuvekedwa.
That's why to discipline them was to come and break the law while they are sinning and to let them know that they have broken the law of the Lord.
Ndichifukwa chake kuwatsutsa anthu amene wawa njira yabwino inali kuphwanya magome amene aja chilamulo pamaso pawo ndikuti anthu achione chimenecho ndi kuzindikira kuti chimene iwo akuchita ndiye kuphwanya chilamulo.
Nobody can serve the Lord if the Lord is not pleased to reveal Christ to him and take you out from the bondage that you are in.
Kulibetu munthu amene akhoza kutumikira chilamulo ngati kuti sikungachita kukondweresa Mulungu mwini wache kuti akuvumbuluse Khristu wopachikidwa mwa iwe ndi kuphwanya goli akuphwanya magoli amene iwe ulimo.
And when it pleases God to open our eyes and ears and see and hear the mysteries, hear the revealed Christ, then we see the beauty of him and save him without compromise. And have only one message, Christ the crucified one.
Ndipo ngati kutakondweresa Mulungu kutisegulira maso athu ndikumuona iye pamenepo tizakhala nako kukondwera ndikumutumikira Mulungu amwa Yesu Khristu ameneyo ndikulalikira uthenga umodzi osasokoneza.
May God help us and see the beauty of our Lord Jesus Christ so that we might preach him without compromise.
Mulungu atithandize kundi kutitsegulira maso kuti tithe kuona kukongola kwache kwa Yesu Khristu kotero kuti tikalalikire uthenga wache wosasokoneza.
And when our eyes are opened, then it's when we sing Amazing Grace, how sweet the sound.
Ndipo ngati maso athu atatseguka pamenepo pomwe tizaimba nyimbo yachisomo chodabwisa choti pulumusa.
And when the eyes are opened, then it's when we manage to differentiate the noise of singing and dancing to the idols and the noise of praising the Christ of the Scriptures, the crucified one.
Ndipo ngati kutangomera Mulungu kutsegula makutu athu pamene tikhoza kukamva kusiyanisa kwa phokoso la kukondwera kopembeza mafano ndi kukondwera kolemekeza Khristu wopachikidwa.
Never get persuaded with the noise. Not all noise is the Lord.
Not all noise.
Never be persuaded with the noise, because not all noise persuade the Lord. Or praise the Lord.
Musasokonezeke ndi phokoso chifukwa si phokoso lonse limene limakondweresa Mulungu.